Sanibonani bafana nani mantombazana. Ngiyethemba ukuthi senikulungele ukuthola izinto ezimangalisayo nezijabulisayo. Ngakho qinisekisani ngokuthi niwaqoke nsi amabhande enu nihleli niqethukile bese sithatha uhambo ngenkathi nginixoxele inganekwane ye Little Ants Big Plan ebhalwe nguCandice Dingwall. Untuthwane omncane wayekuthanda ukufunda. Untuthwane omncane wayede egconwa. Intuthwane vele ayifundi. Intuthwane kufanele zazi ukudla nje kuphela. Intuthwane ziqoqa ukudla ezikudingayo. Untuthwane omncane wayefunda usuku lonke. Wayefunda usuku lonke. Ezinye intuthwane zazicoshe ezikutholayo zigcinele isikhathi sasebusika ngaphansi komhlaba. Umama nobaba bacasuka kakhulu, kanti nontuthwane omncane waphatheka kabi kakhulu. Ekwindla lapho amaqabunga ewela phansi, intuthwane kufanele ukuthi zigcine ukudla kwazo emgodini ngaphansi. Indlovukazi yona ifuna ukuthi ukudla kugcwale enqolobaneni. Nokusho ukuthi zonke intuthwane kusafanele ukuthi isebenze kakhulu. Untuthwane omncane uyaqala uyamemeza ngendawo afunde ngayo.
Thina lapha sidinga i-restaurant. Nakuyindawo lapha abantu bahamba bafike badle khona. Kushiwo njalo lapha ezincwadini zami engiyifundayo.
Zasuka lapho intuthwane zamasha zihamba ngazodwana. Zihamba zibheke ngalapho kushona khona ilanga. Khona manjalo, untuthwane omncane wathi,
"Hayibo, nanse i-restaurant."
Zaqhubeka intuthwane zihamba ilandelana, zishaya ujenga, zithwele ibhega, zithwele ibhanisi. Kwathi lapho intuthwane zibuya, indlovukazi yabe ithokozile. Kwagcwala inqolobane. Kwadansa yonke intuthwane injabulo. Untuthwane omncane wabesethola ukwangiwa ngumama nobaba wakhe. Udade wabo kantuthwane omncane wabamba isandla sakhe wathi, "Uyabona manje, ngicabanga ukuthi ngiyakuqonda okwenzekayo. Indlela othanda ngayo ukufunda incwadi yenza ukuthi nami ngifune ukufunda incwadi." Lenganekwane uyilethelwa ngokuziqhenya yiDunlop ngokubambisana neBook Dash. IBook Dash ihlanganisa oncwadi abanamakhono abavolontiyela ukubhala amabhukwana amasha op-Afrika angahunyushwa abuya sabalaliswe inoma ubani kalula nje. Vakashela kubookdash.org ukuthola amanye amabhuku amangalisayo ezingane. Dunlop, take the road.